mwoyo mutukuvu atusooka bulijjo. Yesu yebazibwe. Naye mukutusooka okwo tumuwa ekitiibwa nga mutegeeza nti tumwetaaga. Yesu yebazibwe nnyo. Yimuka ku bigere byo oyongere okumulaga obwetaavu bwo gy'ali. Mukama Taata Katonda Kitaffe Mwana Omutukuvu, tukugulumiza gwe yatonda eggulu n'ensi Kitaffe, ng'oyita mu kigambo kyo ye Mukama waffe Yesu Omwana w'Omulamu, era n'Omwoyo Omutukuvu gwe watuma byonna n'ebitondebwa. Tukwebaza olw'akaseera kano Ssebo Kabaka w'Abakabaka. Tukusiima mu byonna, ayi Kitaffe nannyini buyinza, bwe watwagala ennyo n'okuwaayo n'owaayo Omwana wo ku bwaffe. Era bwe kityo Omwoyo Omutukuvu tukwebaza, gwe wakkiriza okumuleeta mu lwa Maliya nga bwe kyawandiikibwa. Amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu galijja ku lwa Maliya, n'ekyo ekiriza aliba kiyitibwa mwana wo yali waggulu ennyo. Kitaffe tukwebaza kubanga wasiima, era twebaza Mukama waffe Yesu Kristo, we wamala okukkiriza okujja tufiira mu nnaku zino ez'oluvannyuma, kubanga kyawandiikibwa nti wali waweebwayo okuva kutondebwa kw'ensi, naye wasalawo okulabisibwa mu nnaku zino ez'oluvannyuma, ojja ebibi by'abangi abaasooka ba Ibulayimu naffe ab'emirembe gino n'abo abagenda okujja. Mukama tukwebaza, ayi Yesu omulungi, tukwebaza Omwoyo Omutukuvu gwe akkiriza ne leero okubeera omubeezi gye tuli, akkiriza ne leero okubeera omusomesa, akkiriza okutubikulira ebigenda okujja, akkiriza ayo Omwoyo Omutukuvu okubeera naffe mu bunafu bwonna bwe tubaddemu, kubanga kyawandiikibwa nti gwe otubeera obunafu bwaffe, ayo Omwoyo Omutukuvu kyetuva tweyongera okugulumiza Kitaffe eyasiima okubanga ojja gye tuli. Era nitwebaza Mukama waffe Yesu eyakkiriza n'akutusabirayo eri Kitaffe ojja otubeeremu mu masekkati gaffe, tuleme okusigala nga tuli bamulekwa mu byonna ebyo bye twetaaga mu bulamu buno ne mu kuweereza Katonda. Ayo Omwoyo Omutukuvu tukwetaaga nnyo nnyini, era tukwandiza neera nate mu bulamu bwaffe, era nga bwe wasindikibwa okubeera mu ffe obeere mu ffe Ssebo Omwoyo Omutukuvu, oyigirize osomese oluŋŋamye, kubanga abaluŋŋamiza Omwoyo wa Katonda abo be baana ba Katonda, nga bwe kyandikwa Abaruumi essuula ey'omunaana n'ekkumi n'ennya. Tukwetaaga nnyo nnyini Omwoyo Omutukuvu, tetwagala wadde akaseera akatini ennyo okutulekerera, tetwagala newankubadde eddakiika newankubadde sekendi emu okulabika ng'otuleseewo, ayo Omwoyo Omutukuvu, kubanga yegwe mubeezi bwe tubeera nga tuli bamulekwa tetusobola kumalako. Naye ayo omuyinza w'ebintu byonna Kitaffe, tukuddiza ekitiibwa n'ettendo, ayi Yesu omulungi, tukwaniriza mu masekkati gaffe, kubanga wagamba babiri basatu bwe banaakuŋŋaana nga ku lulwo w'oli. Lwaki kiri bwe kityo Mukama? Tutambulira mu ggwe mwe tusulera mwe tubeera, naye tusaba okubeerawo okwo kulabisibwe mu ffe, Omwoyo Omutukuvu ng'atambula mu ffe, Omwoyo Omutukuvu ng'akola emirimu emijja mu ffe, era ng'ayongera otuyigiriza n'otusomesa, era ng'awandiika ebigambo byo, ayi Kitaffe, ayi Kristo omulungi, mu magezi gaffe, mu kutegeera kwaffe, nga bwe kyawandiikibwa nti Omwoyo y'anaawandiikanga mu magezi gammwe, mu magezi gammwe, mu kutegeera kwammwe. Naffe tukugulumiza gwe yatonda eggulu n'ensi, ayi Kitaffe nannyini buyinza, kubanga okkiriza okubeera mu masekkati gaffe. Tusabye gira bamalayika abalwanyi, Omwoyo Omutukuvu lyakulembeddemu Michael omulangira waffe, asobole okuyimirawo abaana b'abantu mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Bwe kyandikwa mu Danieri, tumutaddeyo mu bwengula bw'ensi eno, mu bwengula bw'obwe, mu munyeenye, mu baamasaza bonna bonna, mu nnyanja wansi Ssebo, abasanja abadde basinziira ku mitwe gy'abantu, ku nsozi, ku madini n'enzikiriza zonna ez'obulimba. Tusindise gira Michael, tusindise gira malayika Abadoni ow'enjegere, tusindise malayika w'omuliro okufa ffe t'abaamasaza bonna, okusanya emyoyo gyonna emikyamu egibalagira emesenjiri y'obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu ogenda mu maaso. Mukama tusindise gira malayika abo, era tukowode Kabujeeri ayitemu n'okwolesebwa, ayongere abantu okutegeera ebyandiko mu byawandiikibwa ebitukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana w'Omulamu. Kitaffe tukwebaza kubanga ne malayika w'ebipima ayitamu mu bulamu bwaffe, ayitamu nga twongere okutegeera, ng'apima bye twetaaga mu bulamu buno ne mu kuweereza Mukama. Era tukwebaza malayika w'okumanya naye ng'atambula mu bulamu bwaffe, ayawula eby'omuwendo ku bitali bya muwendo. Tukwebaza ggwe asindise malayika w'okutya Mukama, alumiriza amateeka, emisango n'ekibisebwa Kabaka ba Kabaka, oyo malayika ayitemu w'omuliro ayokya amaanyi gwe n'ag'ekizikiza, atujjukizenga okuleka ekibi Mukama. Tukwebaza olw'omusaayi ogwo gwe watuyiira okututukuza Mukama, era oguliwo olw'ebi byonna eri abo abeenenyereza ddala. Mukama tukwebaza kubanga okkiriza okubeera mu masekkati gaffe wamu ne gyeri abamalayika abatusiiringa buli tuwulira ekigambo, kubanga Bayibuli egambye Ssebo Kabaka ba Kabaka nti bwe tumala okuwulira enjiri eno ey'obwakabaka tusiiringibwa n'omwoyo wo. Mukama n'otukweka Ssebo Kabaka ba Kabaka, weebale Mutonzi, Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, weebale ayi Yesu omulungi, weebale Omwoyo Omutukuvu, kubanga otukoze obulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amina. Mukama akuwe omukisa tuwulawulire emirembe gya Yesu. Yesu yebazibwe nnyo. Tumwebaza Mukama waffe Yesu.
Thank you, Mama Master Jesus.
Ayongedde okutugulira ebbanga erifaanana bweki. Nagambye nti Mukama waffe Yesu yekka. Yakyatusabira y'akaseera kano. Ak'okwetereza. Nga bwe kyawandiikwa mu Baruumi essuula y'omunaana asatu mu nnya. Ali ku mukono ogwa ddyo. Ng'atwegayirirawo. Eri Katonda. Ye atwegayirirawo si mu byakulya. Si mu byakunywa. Si mu kwambala. Wabula tusobole okuba n'akaseera akamala okwetereza. Nga tayagala muntu n'omu azikirire. Omwoyo Omutukuvu ye yeegayirawo ku byetaavu byaffe byonna. Ekyo kyo simanyi oba ali okifunye. Naye Baruumi essuula y'omunaana eyo 26:26 mpaka 30. Omwoyo Omutukuvu yeegayirawo abatukuvu. Yeegatta n'omwoyo gwaffe. N'atwegayirawo mu byetaavu byaffe nga Katonda bw'ayagala. Oyo gwe baatusindikira omubeezi yeegayirawo mu ebyo bye twetaaga mu bulamu buno ne mu kuweereza Katonda. Kristo aliwo okutwegayirawo batwongere ku kadde. Enkomerero yandibadde yatuuka dda naye Kristo yakyatwegayirawo batwongereyo ku kadde nga bwe yatutegeeza mu Peter, bwe yatunyonnyodde mu Peter ekyokubiri essuula ey'okusatu nnyo olw'omunaana ako olw'ekkumi nti Mukama waffe mwenyini taludde kuleeta nkomerero naye abadde atugulirayo ebbanga tusobole okwetereza nga tayagala muntu n'omu azikirire. So mu bigambo ebyo naffe tumunoonye nnyo nnyini nga tusinziira mu kitabu kye nga bwe kyawandiikibwa mu Isaaya 34:16 nti munoonye mu kitabu kya Mukama musome. Abasinga tuwalampa nsozi, abatuvaayo ne tugenda mu biwonvu mu bisaawe nga tugezaako kunoonya Mukama. Naye yatugamba tunoonye mu kitabo kya Mukama era tusome. Era omwoyo we yabikuŋŋaanya byonna bye twetaaga biri mu kitabo kino ekitukuvu. Yesu yeebazibwe nnyo. Tukyeyongerayo nga tulaba enkwe za Setaani eri Katonda n'eri ekkanisa ye oba eri abantu ba Katonda. Yesu yeebazibwe. Mu nkwe zino mwe tulabira omwoyo wa Katonda n'ebikolwa bye oba obutuukirivu bwe. Ne tulaba omwoyo gwa Setaani n'ebikolwa byagwo, emyoyo gy'aba Setaani n'ebikolwa byagyo. Mukanyomere ako era tumanyi bwe tunaamaliriza ekyo tujja kulaba Kristo omutuufu n'ekkanisa ye. Bakristo ab'obulimba n'amakanisa gaabwe era tujja kuba tulaba enjiri entuufu y'obwakabaka bwa Katonda erimu okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri n'oweebwa omubiri oguva mu ggulu ate n'oguliisa emmere ky'ekigambo kya Katonda mwe gusobola okubeera omulamu. Naye kankano tukyamalayo okulaba omwoyo wa Katonda n'obutuukirivu bwe oba ebikolwa bye ate nga bwe tulaba omwoyo gwa Setaani n'ebikolwa byagwo ebitali bya butuukirivu byonna. So mu kanyomero ke tulimu tweyongereyo nga tulaba okusiiba kwa Katonda okw'emirundi esatu ne tujjako okusiba kwa bajezebe oba okusiba kwa Setaani kwe twalaba kwayitamu okubonyabonya emyoyo egirokose era aginafuya okusobola okugiwamba. Okusiiba okwo nga si kwa bwa Katonda tukulabye emirundi mingi era twakulaba mu Bassekabaka ekisooka 21. Okusiba okwo basiba bakulangirira buli kiseera era tekukoma kubeera mu makanisa nga bakulangirira. Wabaawo ebbaluwa ezivudde mu Basitaani zijjira mu kwolesebwa, zijjira mu birooto, zijja mu buliwo nga zigamba abakulu abo okulangirira okusiba okwo. Okusiba okwo kubeera kwa kunyaga bintu oba okubitwala olw'empaka era nga bwe twalaba bwe banyaga ekibanja kya Nabosi nga bayita mu kusiiba okwo. Kubaamu okutta abantu mu mubiri ne mwoyo era twalaba ne mu Samweri
ekisooka
kumi na nnya okusiba kwa basitaani okwo n'ebigendwa byakwo kuziba abantu maaso baba tebakyalaba mwoyo ne mubiri era abamu basiba ne balekera naawe okukola ne boononekera ddala nti ye kati yafumbirwa Yesu era n'agaana n'okuba nti oba afumbirwa oba ng'awasa so nga ate Bayibuli egamba ffenna abakkiriza Yesu era twafumbirwa ye Yesu yeebazibwe so tugenze tulaba okusiba kuno era nga tubadde tukyalaba okusiba Katonda kwe yalonda oba kwe yalagira okuli mu Isaaya 5:8 twagala kulabika nga tukukomekereza twalabye bingi mu kwo mu kusiba Katonda kwe yalagira oba kwe yalondawo ye kwayagala ng'agamba tayagala kulumya myoyo gy'abantu be kubanga yagiyita kuwummula bwe yayita n'agiyita kuwummula yayogera mu Isaaya 28 9:9 paka lwa 10 paka lwa 11 ng'ayogera nti muwe kiwummula oyo akooye era mumuwe okuweweera obulokozi kujja kuwummuza myoyo gyaffe nga bwe kyawandiikibwa mu Matayo essuula eyo ey'ekkumi n'emu 25-3 nti mujje mwenna abakooye n'abazitowereddwa munaalaba ekiwummulo ky'emyoyo gyammwe Yesu yeebazibwe naye mu kusiba Katonda kwe yalagira kwe tubadde tujja tulaba mu Isaaya 5:8 yagambye nti okusiba kwe yalonda bwekufaanana bwe kutyo olunaku omuntu kwabonyabonyezaako omwoyo gwe n'ebirala ebiringa ebyo n'atugamba okusiba kwe yalonda mwe twalabidde ebintu bingi okusumuula ebisibo ebyekyejo okwambaza abali obwereere okuliisa abayala okubawa ebyokunywa okubawa ow'okusula n'ebirala bingi mu kutunuulira ebigambo ebyo twabadde Matayo 25 otandika onywa olwasatu n'atulaga nti kwagenda osinzira okusala omusango okwawula embuzi n'endiga we yagambidde ababadde ku mukono gwe ogwa ddyo nti yali muyala ne bamuliisa yali bwereere ne bamunywesa yali mu nvuba ne bamukyalira yali muyala ne bamuliisa yali mulwadde ne bagenda ne bamukyalira kati ate bali eri abali kugwa ddyo kugwa kkono n'abagamba nti yali muyala bye byonna tebabikola so okusiba okwo kwabadde kukulu nnyo era yatulaze nti singa tusiba bwerigyo omusana gwaffe gutuviirayo mangu Yesu yeebazibwe nnyo kwegamba atulungamya n'ennaku zonna bingi byayongeddeko mu kusiiba okwo ebirina okusiibibwa soka tugendeyo tube nga tukukomekereza tulyoke tugende tulabe ku kusiiba omwoyo kwakulemberamu kuno kitaffe mwennyini ye yakusalawo era waliyo n'omwoyo omutukuvu nakwo kwakulemberamu kubeerawo kwa nnaku 40 misana n'ekiro oba tolya ate nga tonywa wabula omwoyo yakulemberamu si ggwe weekulemberamu Yesu yeebazibwe era bw'oba okubaddemu enjala terina kukuluma ennaku ezo zonna misana na kiro zimala kuggwako enjala n'eryoka ekuluma tugenda kuba tubiraba byonna abantu bakyagala kusoma Bayibuli baagala wulira sitoori ate abantu basomako kitundu tebaagala soma kiramba naye nga Bayibuli yagamba mu Bakolosiisa 13 ekiramba bwe kijja eky'ekitundu kiveewo sobole ofuna ekiramba katuyongere tulabe mu Isaaya 5:8 nga tukyamukomekereza ebyokusiiba Katonda kwe yalonda olwo nno tulyoke tubongere tulabe okusiiba omwoyo kwakulemberamu Yesu yeebazibwe nnyo tumwebaza kubanga atuwadde ekiseera ekirungi eky'okulya ekigambo kye enjala n'ennyonta eri ku bantu bangi ey'ekigambo batambula ensozi bagenda yonna gye bagenda nga tebamanyi nti enjala ebatawaanya ya kigambo gwoyinza okulowooza ekizibu kyekikutawaanya naye singa onaabafuna ekigambo ekimala ojja kubulabonamu olw'ekigambo ky'onaaba owulidde era kijja kujjuza ebifo ebyo ebiraakinga, kubanga ayogera nti omuntu tabe mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda, nti abantu tebandibadde na bizibu bino byonna. Era n'abo abatambula okunoonya esolusoni z'ebizibu beerabidde nti singa bafuna ekigambo kya Katonda buli kimu kyandibadde kirungi. Lwaki? Nti ne bamalayika beyatonda okutuukiriza abalina okugabira balina tuukiriza kigambo kya Katonda. Ne Yesu agamba, ebigambo byange ebinaabeera mu mmwe musabe buli kintu kyonna kye mwetaaga kibaweebwe. Satubanja kigambo, singa kibeera mu ffe ebintu byonna byange, mu Yokaana 15:7 bw'atugamba. Naye katweyongereyo, Isaya 5:8 Isaya 5:8 olw'omwenda tugende.
Isaya 5:8 olulimi lwa mwenda. N'olyoka oyita Mukama n'ayitaba, olikaaba naye alyogera nti
twalabye mu kusiiba kuno nti singa oba okusiibye nga bwe yakulagira, osobola omukoowoola Mukama n'ayitaba, bw'okaaba ayanguwa mangu okweyuna asobole okulabika ng'akuddamu kubanga oba mwana. Nti singa otandika okusiiba gwe mwennyini newejjako ekikoligo, omanyi waliwo embeera zeweeremezaamu n'ogamba nze bwe ndi, empisa zange sikyuka, nekikufuukira ekikoligo. Kati ye akugamba ebiringa ebyo by'oyita ebibi byogereko nti nkusiibye, n'ogyawo n'okusonga olunwe nakwo n'okugamba sijja ku, omanyi tulina engeri gye tusongasonga mu bantu, n'ogamba akakyala ako kagenda ne kambala bulawuzi eyo buli kiseera. Kati n'agamba siiba okusonga olunu olwo olusiibe, ogambe nkusiibye kiriddamu kubaawo. Oyinza okuba tosonga lunu lwangalo, n'agamba waliyo abakozesa emimwa akonda ku munne bulungi bw'ati. Kati ebyo byonna n'ogamba Mukama nti nabyo mbisiibye siribiddamu kubikola. Kwegamba Bayibuli eraga nti okusiba Katonda kwe yalonda nga bwe twakuvudde aguno nga tukulaba kuyamba omuntu okuba omutuukirivu. Yesu yebazibwe. Ne kiba nti ogenda kuyita Katonda akusembeere mangu, kubanga okusiba kuno kulimu okusiba emize ezitagwana mu bwakabaka bwa Katonda. Obisiiba busiibi n'ogamba kati ekyo nkisiibye. Waliwo lw'obadde ogamba n'akola ntya okuggyawo ekibi, Mukama akugamba yingira mu kusiiba kuno osobola okuggyawo ekibi, n'ogamba nti kati nkisiibye, kubanga mu kusiiba w'olaba n'ekintu awo n'okyerekereza nga weekiri okirabako nini ogaa sigenda kikwatako. Kati akugamba mu kusiiba kwe yalonda ekibi ekiba kyakulemerako osobola osalawo n'okisiiba, n'ogaa nkisiibye.
Isaya 5:8 tuli ku lulimi lwa mwenda.
Nti n'okwogera obubi n'otandika okujja mu kamwa ko. Yesu yebazibwe. Mulimu abamu ku ffe ng'okwogera obubi mu butuufu. Kwegamba oyinza okuba onyumya bubi ku banno, obanga gwe naawe ebigambo ebikuvaamu bijjudde obuwemu, n'agamba nabyo bisiibe. Ogaani nasiibye ennaku zonna ez'obulamu bwange siriddamu kwogera bigambo ebyo. Okusiiba kuno Katonda kwe yalonda kuleetera omuntu okuggya emize mu ye n'agisuula abweru. Bituli obadde osiibanga ebiseera ebisinga era ekibi owulira nga kikukutte, kubanga tomanyi nti ekibi bakisiiba, n'ogamba nti sikiddira, nga bw'ogaa sigala kulya mmere eyo. N'ekibi kino bwe bakugamba mu kusiiba Katonda kwe yalonda mu firi wiiru gye tutera okugambira sijja kulya mmere ne bwe mbangira bakaawo. Yesu yebazibwe. na yate mkusiba katunda kwa yalonda akugamba sibe bibieri ugambe sidiki dibogula mbwange bonna kugamba ngaba kusingana obaji ali mikwano jo ngamuyita mukubuli eri mweli obagambe nzo bwenze nabwe siba sirebudira nobubi nabwe siba okubbe ekimu ekye 10 nazo na kisiga nebiwebwa ibyo nina nabba nnyo mire ebiyise naye kati nayingira mu kisibo ky'ebintu ebyo era siribiddira kwe kusiba kuno tebatera kunnyonnyola kubanga sitaani amaanoonya oleme kuleka bibi kyoba tebakugenda buzibu eri bakulage kusiiba kikuno kuno kulimu okule kusiiba n'ebibi kale ate sitaani aba talina waafuniramu we kasitoleka ebibi
n'ogirawo
omuyala obulamu bwo n'akusiŋŋana ng'olina akamera akasembayo n'oga mukama oba nfanfe naye ŋŋenda kamuwa akalya akamere kano kuba kati ye yakamala onakulamba talya naye nze nalidde ekyemisana jjo n'ekyeggulo kati omuyala akukedde ku makya naawe olinawo yakyamisana bagamba nti mugirewo ku bulamu bwo olabe ng'afudde naawe omuwe naye aliye agamba gisiibe yemmere yita mu kaseera ako naye osobole okumuwa ye aliye kati kuno okusiiba wano mu afirika si kwangu kubanga tulina enkola omusaayi guli gwe tegwalemeramu naye ffe akagere ketwalokoka mu afirika twavaamu kubanga tuli bakika kitukuvu ekika ekyomuggulu nga bwe tutera okusamba mu Efeso esula eyokubiri tuli bakika kitukuvu kati olufirikafirika olwo lukuveemu osobole okufuuka ow'ekika ekitukuvu era okole ebyekitukuvu
yesu yebazibwe katugende mu maaso olw'ekisa kyamukama wekitulwedde natweyongerayo n'okulaba okusiiba kitaffe kwe yalonda mu ngeri eyo egamba nti tulaba enkuli za sitaani eri katonda eri ekanisa lwaki byayingiddemu okusiiba kubanga ne basitaani babadde basitaani basiiba mu ssabo basiiba amadiini gasiiba wabula baali bakwata okusiiba okwo ate ne bakuyingiza mu kanisa ey'obulokozi abamu nituuka n'okulowooza nti mukusiiba osobola okugyawo ekibi n'otulinnyiyo omusaayi gwa yesu n'otogubala ng'ogutatukuza omuntu ng'akola ekibi naye nga yeeyinulidde ku kusiiba yesu yeebazibwe nnyo so nga ate bayibuli eraga okusiiba bwe tunaba tukutuuseeko kuli okwa free will kujja kuba kukulaga nti kulaga okumenyeka awamu n'okubonerera yesu yeebazibwe then oluvannyuma omusaayi gwa yesu nagukutukuza wabula singaku okusiba nti kwekugjayo ekibyeko olwo yesu teyandirabiseeko yandibaddeyo mu ggulu n'atugamba kati musiibe mbajjeko ekibi bangi basiiba era bangi bamala okukola ebibi ne bagamba nti bajja kusiiba yesu yeebazibwe so n'okusiba kuno kwetusoma katonda kwe yalonda era nako tekuli bwe kuti nti ojja mumala okukola ebibi ojje weeyinule mbu otandike okugaba n'okuyamba nedda bambi olinyirira omusaayi gwa yesu kubanga teri saddaaka nala gyojja kuwaayo okugjako omusaayi gwa yesu oguliyo togulinyirira ne weeyinula oluvannyuma lwaki onaasiiba katweyongere mu Isaya
5:8 n'olunyiriri tuli ku lwa 10 lugamba n'omuggirawo omuyala obulamu bwo n'okusa obulamu obunyaabonyezebwa
olina okukusa obulamu obunyaabonyezebwa tovula mu kusiba Katonda kwe yalonda tekulimu byakubonyabonya bulamu oba omwoyo akulaga n'oyo abeera omuyala ng'abonaabona mu bulamu muliise kubanga ye takkiriza nsonga eyo olw'ensonga ayita abantu bonna abakoyi n'abasowereddwa asobole okubawa ekimulo ky'emyoyo gyabwe kati ye tali ku kyakubonyabonya myoyo yesu yeebazibwa nnyo tali ku kyakubonyabonya mwoyo wabula okuwa ekiwummulo era okubonyabonya kw'omwoyo kuli mu muntu nga alabye akoze ekibi ayagala kumenyeka n'alyoka agenda mu kye bayita free will fasting gwe weetwalayo si katonda yakulagira ebyo kubanga misoni ze si zakubonyabonya mwoyo wabula kugununula era n'abo bagwa mu geena ne bagwa mu bonerezo ebyo kyava abawo akaseera kangi ku nsi nga bakola ebibi n'abawo akadde okwenenya ne bagaana n'alyoka abasindika mu geena babonerere yesu yeebazibwa kitegeeza katonda mu kibalo kye tabalangako muntu abeere mu kubonaabona era bw'aba nnyonnyola geena akugamba yatondebwa nga ya sitaani ne bamalayika be wabula olw'okugaana otutuukirira n'omuntu baamugattako yesu yeebazibwa olw'okugaana okwetereeza omuntu naye baamugattako ogeyeena eyo kubanga naye agwayo asuulibwayo abonebone yesu yeebazibwa yava agambye nti olina okulaba nga okussa obulamu bw'oyo obubonaabona alisi gwe n'ogaa mukama nze nasiŋŋaniddwa nga ndidde ekyeggulu ekyemisana ekyeggulu onankedde ku makya kye nninawo naye nange kankimuwe nsobole okuyamba obulamu bwe obubonaabona
kale omusana gwo ne gulyoka guviirayo mu kizikiza
nti agamba singa osiiba bw'oti omusana gwo ne guviirayo mu kizikiza nti bw'oba tulaba bulungi oba mu by'omwoyo oba mu by'omubiri aba alina okujja n'akumulisiza katonda ate tumulisiza ng'ayita mu birooto okwolesebwa ne mu buliwo waliwo entambula eyiyitibwa yurimu yurimu eyo eyiwa buyimagezi mu mutwe gw'omuntu abantu ng'obadde olisitaakamu simanyi kyakkola mubawo amagezi agatonya mu mutwe gwo ekika ky'entambula eyitibwa yurimu eyogerwako nnyo isaaya 28 munne mu samwiri ekisooka 28 katonda we yagaana okuddamu samwiri niwankubadde mu birooto niwankubadde mu kwolesebwa niwankubadde mu yurimu yesu yeebazibwa yurimu eyo yayambako olumu kabaka solomoni bwe baamuleetera abakazi bano abaleeta omwana yesu yeebazibwa omanye omwana omu yali afudde mulala akyali mulamu kati nga bamukanyira oyo yewani yurimu n'emuteekamu amagezi n'emugamba bamutememu ogenda zuula na nnyini mwana omutuufu teyeebaka nti asooke kuloota awo wennyini awo amagezi we gakuyiikamu yesu yeebazibwa naye bagamba eby'omutemamu nannyini we n'agamba mu mwoyo oli ng'awaga bamutememu yesu yeebazibwa naye mukama agambye nti singa twasiba okusiba kuno kwe yalonda omusana gwaffe gwandiguddengayo mu kigambo ne mu buliwo mu nsi muno tetwandibadde sitaaka mu bulamu bwaffe tewandikoze bizinesi neba nga tetambula yandibadde ngaakubulira kizibu ki yandibadde ngaakubulira okoze otya kubanga bano kabaka Dawudi abaasiibanga bwe bati yabuuzanga ne ku mukama ŋende ennumba ennaawa mugoberere n'amunyagako ebyange byatuke n'ajja n'amugamba genda kubanga ogenda ku mizi naye kati ffe twatuka omusana guno ne gukendeera ne bw'oba osaba tolaba oba mukwolesa oba mukama agaanye obakkiriza wabula obeera obeesinga ogamba amiina n'osaba neera omwaka n'okubakuli wabula nga takulaga nti oba kati esaala giveeko saba bwoti osigala osaba busabi katonda bw'aba ayambye n'ayambira ebyo bubanga nno gwosaba kubanga tewalako mu kusiba kwa bajezebeli nga jezebeli yanukula essaala z'abantu abo abajeemi okuva ku mateeka ga katonda yesu yeebazibwa nnyo katweyongereyo
kale omusana gwo ne gulioka guviireyo mu kizikiza n'ekifu kyo kiribanga ettuntu
nti abadde alaba naye nga teweetegereza bulungi mumanyi lwaki ennaku zino abasinga baluuta ebirooto naye nga sibitegeera bulungi kirooto kimbuzaabuza obaamu oluzikiza olwo yesu yeebazibwa kama ngaakula teweetegereza ebirooto biroota bikutuka kutuka ate nabadde ng'agwa ate neneeka nga ndi ku lusozi ate nadde nva ku lusozi neninnya omuti kwegamba ebirooto bifaanana bwe ebyo kwegamba lubaamu olufuufufu olwo mulimu n'aloota nga mutuufu yatambula talaba gy'alaga kama agezaako omulaga olina byewasobya mu kusiiba kuli okusobola okukuleetera omusana ne gwaka bulungi mu yesu yeebazibwakatweyongereyoisaya
5:11 era mukama anaakuluŋŋamyanga ennaku zonna
nti mukama singa osiba okusiba kuno kwe yalonda ennaku zonna abalina okukuluŋŋamya kitegeeza tolina we olina kgenda n'atakukwata ku mukono ne bw'oba owaba abaanakwata ku mukono yesu yeebazibwa nti aba alina okuluŋŋamya ennaku zonna singa oyita mu kusiba kuno ne bw'oba kankubulire omubuuza bubuuzi mukama enkya ŋŋenda ajja kujja gambe togenda oba genda singa oyita mu kusiba kuno kutuufu aba alina okuluŋŋamya ennaku zonna tasobola kuleka ne weesitala yesu yeebazibwa ennaku zonna aba alina okuluŋŋamya ne bw'oba ogenda tutandika bizinesi n'omubuuza mukama nti tandika oba nedda aba ajja kuvaako gambe ye oba nedda kubanga aba alina okuluŋŋamya ennaku zonna paka lw'oliva ku nsi kuno odde mu bwakabaka bw'omuggulu ng'akuluŋŋamya naye katulwaira omulokole osaba okuluŋŋamya kwa katonda naye nga munnange kuli wala era ebisinga obadde obikola mu magezi go tuvula buosima nekkulu katu n'otandika okuba nga obatiza naye nga mukama tava nakugamba oba tyokoze kibi kuba kirungi kyokka nga byandikwata akuvunaana n'agamba olesewo nze mukama oluzi olw'amazzi amalamu neweesimira ekidiba tuvula batugaba batiza mumigga kubanga akabonero k'omwoyo omutukuva engeri gyakulukutamu naye oyinza nokikola n'atakunyega oba okoze kituufu oba kifu yesu yeebazibwe olwaleero mu nsi yonna kanisa kankano tuzimba ne tuzimba ebizimbe ne tubiyita ekkanisa naye mu byawandikibwa yesu abiyita kkanisa ffe era nga ffe baagenda okunona era agamba ali ku mitima gyaffe akonkona ayingire naye ffe tugula ebizimbe ne tumugamba ayingire mu kkanisa tanyega asirise taluŋŋamya atakola ki wabula ffe tuvayo ne tugamba kirabika mukama atusiimye yesu yeebazibwe ffe tuvayo ne tugamba nti mukama yatusiimye ne tukola n'epaati ng'ekkanisa ne tufumbawo emmere naye yetavaayo na bagamba oba mukoze kituufu oba nedda olwalira ekkanisa esimbisa layini ku byamagero mukama asirise lwaki tagiruŋŋamya kubanga bava mu kusiba kwe yalonda mweyandisinziridde okubaluŋŋamya wuliriza wansi
Isaya 5:11 nakusa obulamu bwo mu bifo ebikalu n'anyweza amagumba go
nti anoonya ebifo ebitebibulamu waliyo n'ebifo by'oba tomanyi nti bino bibulamu bikalu wekuba kutegeera era ajja n'akubulya n'ebintu by'otamubuuzizza nanga nti nina ebyo nno biri wano ne wano bw'ebanga bizinesi yakukala mu mwezi ogujja yajja n'akikola leero nakusaawo kati ogenda otutuukayo nga teri kifo kikalu nti asobola onoonyereza awalaaki nga mubulamu obwo n'agijjuzaawo nga bukyali kubanga aba tayagala obonerere olw'okubanga osobola osiba okusiba kwe yalonda osobola okumira ku lw'abalala
Isaiah 58 olinyula 11.
Nawe
onobanga ng'olusuku olufukirirwa amazzi era ng'oluzzi olw'amazzi olutagwamu mazzi.
Nti oba tolina kugwamu. Yesu yebazibwe. Kangulire ne bw'osinga na muntu ng'olina 15 n'akusaba 10. Bayibuli ekugamba mwongereko n'olukumi omuwebbiri kubanga ggwe togenda kuggwamu oba waakazifulumya bugoto n'osisinkana ow'omutwalo oyongeramu kubanga mu kusiba kuli yalaze nti olina okufulumya kati olw'okuba ofulumya yaba alina okuyingiza. Yesu yebazibwe. Tolina kusiba mutima gwo gulina kubanga muggule eri Katonda n'okuwulira eddoboozi lye ebigambo okukola.
Isaya tuli mu ssuula ya 58 n'olunyiriri lwa
12.
N'abo abali kuvaamu baliziba ebifo eby'edda ebyazika.
Nti abakuvaamu basobola okuzza ebisimu by'edda ezaavaawo. Omanyi olwaleero tuzanjirira bwakabaka bwa Katonda. Enjiri y'obwakabaka obw'omu ggulu naye enjiri eyaggwaawo wabula Katonda agamba abantu abayita mu kusiba bwe kuti basobole okubikkulira omusana omungi ne bazza ebintu ebyali byavaawo edda. Yesu yebazibwe. Ne bakomyawo enjiri abantu batandika n'okwewuunya yali yalagawe kumbe ebifo ebyazika.
Isaya 5:12.
Olisa
emisingi egy'emirembe emingi.
Nti okomyayo emisingi egy'emirembe emingi. N'oddayo n'ogamba abatume ekkanisa ezimbwa birabo bya mwoyo. Kitegeeza wano omuba temuna birabo bya mwoyo. Tewali kkanisa. Kubanga tezimbibwa bbulooka newankubadde amabaala nga bwe tulusoma mbaluumu 12 ne bakolisa ekiswa 12 nti ekkanisa ezimbwa birabo bya mwoyo era awatali birabo bya mwoyo eba teriiwo naye nga bino byaliwo dda gimisingi egy'edda abatume gye baatambulirangako era tebaazimbanga kizibe ne bakiyita ekkanisa. Ffe guno omulembe guludde ebbanga nga gwakyama era nga n'okubikulwa tekubaawo nazza omupya era naye atandika ekizimba akiyita kkanisa. Gw'osobola okuvaayo mu mirembe guno olw'okuyita mu kusiiba okwo Mukama n'akubikulira eby'edda ebyali byavaawo. Yesu yebazibwe. Ebintu bingi byayinza okubikulira ng'oyite mu kusiiba kwe n'okomyayo emisingi egy'edda. Yesu yebazibwe. Kati olwalaba n'okusiba tukusoma naye abamu ku bo olw'okuba gye emisingi egyaliwo edda ne bagyerabira olwayo bagamba ebyo bintu bipya era abamu batera okugamba kusiiba ki okwo okulabika si kusiiba kubanga mu kugwa oba mu kuva ku mulamwa ekigambo kusiiba twayagala tukitegeere mu magezi gaffe nti kwe kuleka emmere naye ne Katonda alina amagezi ge gayagala tutegeereremu ye kubanga agamba nti ensi bwe taategeera Katonda mu magezi ga Katonda olw'amagezi gaayo ensi eremera mu magezi gaayo n'erowooza mwe naye totegeera Katonda naye ate ye Katonda agamba mulina kuntegeera mu magezi gaayo. Kati ojja kusiŋŋaana okusiba kwa Katonda nga tekufaanana kwaffe nga bwe tulowooza yatandika okugamba kaakati bw'olekera osonga olunwe awo oba osiibe kati ebyo birabika nga biri mu magezi ga bwa Katonda era okubikomyawo oteeka okuba nga okomyewo naawe n'osisinkana Katonda n'abikunnyonnyola tekibeera mu bantu wabula kiri eri Katonda okunnyonnyola. Yesu yebazibwe. Obeera muzza wa misingi egy'edda.
Isaya 5:12. Era oliyitibwa omuzibi wa kituli.
Yesu yebazibwe. Nti batandika okuyita omuzibi w'ebituli. Otya? Kubanga bw'osoma Matayo 10:17. N'olw'omunaana. Nagamba mutambula mulira enjiri y'obwakabaka muwonye mugobe emizimu muweereddwa buwa nammwe muwe buwa naye olwaleero bw'osiŋŋaana asimbisa layini mbu naye alina omwoyo gwe kati Mukama akugamba bikomyewo bino teri kusimbisa layini ku kyamagulu abasente bwezi ne bwezi
kati mukama abikubikkulira n'abinyweza n'okubinyweza n'ennyiriri ez'enjawulo n'ajja bwennyini n'atuula naawe n'akusomesa nga si bantu lwaki nkugamba bino mu kusiba kuno mwe yayita okunsomesa nze ng'omuntu mu lugendo lw'eggulu lwe tuli osoma ku lunaku olw'okuna n'olw'okutaano yesu yeebazibwe naye teri muntu yantuuza kubanga saali mulokole ate saali munaddiini yonna kubanga eddiini zonna nali nazityawo ekyansi kyayisa kyali kimu bonna bagala basinza katonda omu naye buli omu alina byakola ebibi kati simanyi oba banasisinkana eri mu ggulu banaabeerayo buli omu ng'akola bibye afukamira mariya mbu basisinkanye n'oli atamufukamirira yesu yeebazibwe ebyo ne binkyayisa eddiini ne ŋŋambo oba katonda ali omu kaakati ekibakoza bino ebyenjawulo ebyebi ebyo nabyo nembisiibe eby'eddiini yesu yeebazibwe bwe tutuuka mu bulokozi ne mpulira enkaaya naabe bano bafuulu simanyi gospel simanyi bano ba avesting simanyi bano baki enkaayana ne zibeera awo so nga weerabidde Amosi 3:3 okugamba ababiiti basobola kuyita bonna okugyako nga batabagana mugamba mugenda mugundi naye ebikolwa byawukana twetaaga okukkiriza kumu twetaaga okubatizibwa kumu enjiri kimu mukama waffe omu si ebefeso nye kaakali bwe tutakola ekyo ebyeggulu byerabire kubanga ekigendwa kya kristo kugatta ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi bifuuke omuntu omu yesu yeebazibwe okugatta ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi okubeera ddala omuntu omu katuyenge tulabe okusiba
isaya 5:8 n'olunyiriri lwa 12 muze w'amakubo gaakutuulamu
nti okomya amakubo ag'okuwummula ozibiza ebituli ebyo bye baakuba mu njiri yesu yeebazibwe oli n'akubira ddala mu njiri ekituli n'akugamba tulina mu kusonda esente z'ozimba ekkanisa ya mukama yandabirwamu ku luno gy'ayagala n'osoma mu byawandiikibwa ate bwe twandisonze sente z'ozimba ekkanisa twandizimbye bantu kuba bano ye kkanisa ya yesu zindi nezisondebwa za kuzimba kizimba ekkanisa mwekuŋŋaanira kati ate ono nga zasondesa kati ebino n'ebituli ebyo ebiri mu njiri ebyo byonna ne bigenda nga bizibibwa yesu yeebazibwe kankubule n'okuba nga gwe tolina kirabo mu kkanisa nakyo kituli ky'amaanyi kubanga nga oddidde talanta gye baakuwa ogituddeko gwe toli muweerezi oli mugoberezi oli memba kati tolina na paati yonna gy'okola ku mubiri gwa yesu ekkanisa tesobola kubeerawo nga tewali birabo bya mwoyo era bwe mweyita mwenna mmirako kyaki temusobola kubeera mmirako mwenna kubanga mmirako kiba kirabo kya muntu omu kati mumwegamba omanyi ffe tuli bammirako bayibuli kyeva egamba nti twandibadde ba kristo kubanga mu kristo tuli ebitundu bingi mulimu abulizi b'enjiri ab'ebyamagero tosobola yayitibwa mu kristo yesu n'obeeramu nga tolina kirabo bwe n'olowooza nti kati ne ku mubiri kwoli yesu yeebazibwe kuba gwe obeera n'ekitundu ku mubiri kugwe ekitakola omanyirawo ekyo kyafa si bwe guli omukono gwo nga tegukola okakasanga ddala mukono gulina amakulu kati naye buli bobeera mu mubiri gwa kristo nga tolina kyokola wafa dda
isaya 5:8-13 bw'onookyusanga ekigere kyo okuva ku sabbiiti obutakolanga byoyagala gwe
nti sabbiiti ya katonda etegeeza butakola tokolanga by'oyagala gwe kitegeeza nakyo olina okuyingira mu kusiiba yesu yeebazibwe nga tokola by'oyagala gwe omanyi mu kkanisa tujja eri yesu era bangi balokoka naye bangi balina ebigendwa byabwe
Yesu alina chigendwa chimu. Chakutuza mbwa kabaka bwa mungu. Neba anji watu andika ama kanisa. Neba gendwa yabu. Mnimu atandika ya gara fuga motoka. Nyinga agenda jija mba. Mnimu agenda jizimba jinyumba. Baku gandhi yewe nabu hoja yeri Yesu. Soko obisiwe. Ngatoko la miyo ya gara kwe. Icho na yote siwe. Ukula Yesu liyelakia. Irabu kivisari igaba. Nikitafa alimu mkuru. Elinyo utukuziwe. Iye gara likuliwe mwansi. Nge likuliwe mkuru. Iye katunda vya ya gara minukura. Buliworo koka. Siwa mulichewani ya gara kukura. Ujoko limu kama vya ya gara. Kuno kukusiwa kwa ya ronda. Bwile kwa orama angambutufu. Bwile gara likusindiza amani. Gama mkama kanyungire mkusiwa. Ndesi.
I have abandoned and left them.
Kati mpe kube pia.
Now give me a new way.
Mweni no tamu.
Where I should walk by.
Sibi vye nja gara.
Yeah, first thing what I wanted.
Banga vye wakala urumu biku.
What you want sometimes.
Biku jamu kube la ukwa kati honda.
For the presence of God.
Katu lino kuda mkusiwa. No siwa. Biyo vandu yaga no visiwa.
First what you've been wanting to do.
Noga mkama.
Can you say God.
Kati mpa yoku wigo nuchi.
Now give me the right will.
Yes, you
are praise Jesus.
Bora manga kuokwaga na kukolimu. Kukujere mchigambo cha Katonda. Ngeje ndo cho yakala. Nenga mutofu je chikutwala. Kuwo dala. Na ulabida dala ugenda. Echo ngo chisira. Kujja ko kuwagala. Okugwa mu kuwagala kwa Katonda. Waliyo kuwagala okubera mu bantu. Na kuli mu kuwagala kwa Katonda. Bwenjagala okuwereza. Singa nego mbejira bechomo.
I admire a spiritual gift to be given.
Uruo kununura abanangu.
To redeem my colleagues.
Ndi mkwa gara kwa kata.
I am in the will of God.
Ne singa nego mbejira bechomo.
I admire a spiritual
mbere nabi.
That shall be a prophet.
Bate giringa ni musajwa wa katongi wa ma.
Part of God is powerful.
Uba wafude da mkwa gara kwa kata.
Already got out of the will of God.
Sime kanisa yama.
I build a powerful church.
Yaka na mbele mutumi.
I want to be an apostle.
Kole rinya mwusingi ya Paul.
I take them in the name. Greater than Paul.
Paulo yali babulonda kukola linya.
Paul was chosen to make a name.
Ere bimwogeru wako kwali kola linya.
Spoken of. Was he making name?
Bwe bali bamuyita.
When they were calling him.
Amuyita okuba mutume.
He was an apostle.
Bamutuma kunula ba mawanga. Ne mu Israeli mwenyewe. Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Waliwo kwagala okutali mu kwagala kwa Katonda. Okuba kugambye kusiire. Tambira mukwagala kwa Katonda. Oyinza okuba oyagala mmotoka. Nenga kugona ebigendo ebigiriko. Mu butuufu tebi mukwagala kwa Katonda. Kyuko kisiibo kipeko. Waliwo agala ngenda kugula emmotoka. Ngende mu kyalo mbalage. Ate nno bajja kukakasa. Ebibagami ebisiibe byonna. Artistically,
at least,
emoto kasimbi okubeera
naye.
Naye siba ko kino ky'obadde ogamba. Njagala ngende bandabe. Ogigula ogireke waawo. Ogende mu kyalo ng'oli kapikiko. Bagambe era tovanga mu mbeere. Bagambe ki kye mwogera? Nze nalumba okandira mu guru gye ntudde. Nja ukakase mukama jito jifunyirwa wachigendwa rwakwagala ko ntinjaga ngende bana mujalo ojigulo maro jireke kawo aka oba ogende ko kuchachi ngato jivuze nsumba gwe nawe mutume gwe kale namu abagamba ndi muli bagoberezi umanyi bwe tuogera kubira baba mutebete gira nti bebe baba mba goberezi Yesu yebazibwa. Ojireke kiyi waka. Ojengo tambra na ibigiri. Naye olwalero tsebo. Oba tumina cha kulya. Musondaye mafuta ni no kutambulira ku motoka. No zauli na ibigendwa bino. Kati kuno okusiba kwa Katonda. Kamula mweddalo ero lyonna. Karu yongere ulire.
Isaya
5:18-11.
Bunochu sanga ekigere kyo okuba ku sabbiiti obutakola nga kyoyagala gwe ku lunaku lwange olutukuvu. Sabbiiti n'ogiyita essanyu ku lunaku lwa Mukama olutukuvu olw'ekitiibwa. N'ogisangamu ekitiibwa nga tokwata makubo
Tori na kuata makubwa gogwe.
You can't go your own way.
Inono nyama kubwa gama mukama.
No
gama nyanti kari amega.
Mukama ina makubwa mukama. God has seven ways.
Munde na nyoka sabi la banyama.
You should pray for them on your end.
Mukama. Basa sani. Ni makubwa mukama.
Seven ways.
Name of
Jesus.
Ni na makubwa mukama. Toga
nonya.
Seven ways. We
have the first way.
Highway.
The highway. The spirit of the Lord.
Come
back to the ways of God. You've already been in the Bible many times.
Come
back in my ways.
And he says,
God, where are your ways? He has seven ways.
He comes by
the Spirit of the Lord. He has come back to his word and unto the Father. The spirit of wisdom, that too is the way. Come back in the wisdom of God. The spirit of understanding is the way of the Lord. Come back and understand God. The spirit of counsel, come back in the counsel of God. The spirit of power, come back and trust the power of God. You don't trust any other person except the Lord. The way of knowledge. The spirit of knowledge. Come back to the knowledge of God. That's eternal life. And
here
is
people
that if they refuse to get the way of knowledge,
they
say my people are destroyed.
Lack
of knowledge.
Yes,
praise Jesus.
Come back
in the way of fear of God.
We
the spirit of fear of God.
You
are walking in the ways of God. And you
have
not followed your own way.
Now
all others
done
now,
and
the spirit of the Lord,
he
is fallen. You are in your own ways.
And
so you are the one who stands against the curses of God. You have come out of the way of God.
That's
called the spirit of counsel.
Ways
are seven.
Instead
of you
have
been praying through
or praying,
Lord,
you have
come out of the way.
You have come out of
seven ways.
As you
first pray without your arguing against the land time, Lord, and
it
comes to reason with you. You have come in the way of spirit of counsel. My neighbor,
but
I have been saying, let us stop arguing for this land. Let's go back and we see how the measurements and the boundaries were made. You take your portion, I take my
portion.
Now, God, again, what
do
you
want
to tell God?
Mukama,
Lord,
I tell
you, seven ways. Now, you don't know the way he has come through.
So to come home, we have to travel
in
our ways. We
have to
travel in our ways. We have to travel in our
ways.
We have to travel
in our ways. We
have to travel in our ways. We have to travel in our ways. We have to
travel in our ways. We have to travel
in our ways. We have to travel in our
ways. We have to travel in our ways. We have
to travel in our ways. We
have to travel in our ways. We have
to travel in our ways. We have to travel in our
ways. We have to travel in our ways. We have to travel in
our ways. We have to travel in our
ways. We have to travel in our ways. We have to
travel in our ways.
We have
to
Gwewe kagwa abiyagara.
Watch them.
Nemuka matabiri.
Even God is not in them.
Elato haina wafuniramu.
And they have no way he profits from.
Vivemu.
You leave them.
Mulimu wabwenzi.
There is a doubt.
Mulimu wabubi.
There is big and big.
Mulimu nevila da bingi. There is
other things like that.
Uyagara gula nyoyi.
You want to buy for them.
Na yo gula yaachi.
But why are you to buy it?
But andiko kuida his lordship.
Then he begin to call you his lordship.
Vamo kube.
You get out of that way.
Erato
no
nyabiyo yagala.
Don't look for what you want as you.
Muli mu olwalira abantu. Nga nebira byaba ebyo muwete. Bali ba mudda.
Abandoned them.
Yali mutume.
He was an apostle.
Yali musumba. Ne kati alika
kagamba. Now he has a title.
His lordship the bishop.
Lordship the bishop.
So kama yamugana okwongera ko kubyawandikibwa. Nga talina kunoonya byayagala. Ate nga tayogera byayagala
ye.
Mara yo lunyiri olwo
Isaiah
13. If
you speak your own word,
what can say?
Always look at.
You can't say.
Add on.
Toyogera byoyagala gwe.
What you want as you.
Chava yakuwa olunyiriri luli.
Give you another verse.
Muisa abiri munana. Nino mwene pa kuminaza. Nti ye chijia kuwa chiragiro kuchiragiro. Chiragiro kuchiragiro. Lunyiriri kulunyiriri. Lunyiriri kulunyiriri. Wano katono. Ni wali batono. Toli na kuogira vyo ya gara guwe. Ye kubikuli duwela. Abiri mubili. Kumina mwenda na abiri. Mune kumina mwenda paka kumina mwenda. Toyongi nangamu. Tokendeza. Yesu yebasi. Toyina kuogera byo yagala gwe. Era bo obadde musumba. Obanna. Oba musomesa wachiga. Oba okola bya magira. Kolanga Katonda bwe yalagira. Era yo bulira. Nga Katonda bwe yabulira. Toyogera byo yagala gwe. Nojja kaduti. Noli yango sanyuse nyu. Notandika okwogera buli kyoyagala. Nobadde mu America. Omanyi. Ne bampenga tena. Ene nga toyakakadde. Biki byotuyo byokwogera. Babiwandika we. Mu byokusiiba. Mulimu okusiiba byo. Toyina. Wulira ng'okyawo byobadde wandyogedde mu njiri ya Katonda. Nga sibiri mu kigambo kyo. Kubanga nabwo okusiiba olina okusiiba nga toyogera byoyogera gwe. Olina kwogera kigambo kya Katonda. Era oba otumiddwa nga bakuyita mubuulizi wa njiri. Osobole otuukiriza ekyawandiikibwa ekigamba nti ebyawandiikibwa bigasa olw'okuyigiriza, olw'okulagiriza mu butuukirivu, olw'okunenya. Yesu yebazibwe. Omuntu wa Katonda abeere kati ng'awo atuukiridde. Wano we bakugaanidde ne bagamba. Mu kusiba kwa Katonda olina osiba obutayogera byoyagala gwe. Bw'oba oyagala mu mulembe guno okubeera omutuukirivu era bw'oba oyagala okununula abangi olina okuyingira mu kusiiba okwo. Mulimu okusiiba obutayogera byoyagala gwe. Towulira ssanyu n'ogaka njogere mpulira mutuufu nsanyuse. Yesu yebazibwe. Tolina kugamba. Sisita ono kasawaayo akakadde mu gundi. Ne bw'aba ayambadde akagundi we sijja kwogerako. Bayibuli bw'egamba nti tukwogere. Temwambalanga ng'obisomawo. Tokwatirira muntu nti ate. Bw'oba onaaweereza mu mulembe guno yingira mu kusiiba Katonda gwe yalonda ojja kusobola oweereza obulungi. Anti toyogera by'oyagala. Uli okola be sister nga ayambadde oba kulaza mpale zikudde ne bwezi akoze obubiri ziri bwezi olw'okuba awaayo obukadde 5 mu gundi oba obukadde 10 ogamba sister sijja muwogerako ajja kuva mu kale oyogera byoyagala gwe oba oyogera Katonda byayagala. Kati mu kusiba kwa Katonda ojja kusobola otuukirira mu kusiba Katonda kwe yalonda omwoyo wa Katonda kwatulumiriza muffe nga bulijjo atwogeza nti kitaffe. Yesu yebazibwa atujjukiza kitaffe by'ayagala kubanga kyawandiikibwa mu Yokaana 16 nti wakutwala ku bya kitaffe kubanga ebya kitaffe ebya Kristo atuwe atujjukize atusomese. Kati mu kusiba Katonda kwe yalagira tolina kwogera byoyagala era lwotuuka katuli n'otandika okuyiiyayiya byogenda okugamba abantu. Bw'oba owulira tolina tula butuuza eyo. Bw'oba ogenda kwongeramu oba ogenda nnyoola tojja katuuti bireke tuula omugabe Mukama sooka ompa ebyokwogera nga biri kiragiro ku kiragiro nga biri lunyiriri ku lunyiriri wano kane wali katuli naye sigenda kugenda kuwogera. Yesu yebazibwe kubanga mu kusiiba kwo olina okukimanyira mu ggwe nti nze nasiiba soogera bye njagala nze ne mu bulamu bwo bwa bulijjo totuukeyo n'otandika balaata balaata ne bw'oba oli wakaawo tubeerawo noga aza siri kaduuti sebo ne bw'obeeraako obeera kaduuti kubanga ekkanisa etandikira mu nnyumba etandikira eyo gy'otambulira totuukayo n'owulira ng'owuliwya nange kangendeku mu kibanda tunyumye firimu buli muntu baakumufuna n'okusinga ku bigambo temukyerabira. Tolina kwogera by'oyagala gwe. Singana omuntu ng'anyuma ebiboozi by'ebifu. Toddukawo. Weleeta emboozi ya kigambo.
Nibobo nyumya business. Nita ngevi ya wandi. Nizane zitu nkana kana jamu sisiri mkama. Vya ndi kwevi obiramu. Muya ya na naite mnano nyabu ya kabaka. Chukabi na ina kupibu ongerako. Ororimu business wa nyumya. Kujia kujia tu nyumya mku business. Ngerimu ya wandi. Mwona wafunyo budebo. Tunyumye business. Ngerimu ya wandi. Kibu. Embozi za business omanya nima abadde baganga ebereete ye embozi. Yesu yebazibwe obulamu bwaffe busobola okutuukirira nga tuyita mu kusiiba kuno era kyobalanga mukama aba alina kukubeera kumpi awo kuba oba omaze okutereeza omugosi amakubo gonna.
Kale n'olyoka osanyukira mukama
nti awo esanyulya mukama lyonna ne likujjula kubakati buli kimu aba akikulaga.
Nange ndikwebagaza ku bifo ebigulumivu eby'ensi.
N'agamba nti ekyokuyimusa teweetaaga na kwagala bakuyita his lordship kubanga Yesu teyamala kweyita ebyo baamuwa erinnya limu n'aligumiramu ye Yesu Kristo ebisigadde mukama yanamuwa ekitiibwa. Yandize na wabagwa manjero na hivyo yatuka mugu ni bali wakama mugamba mugu vikuwa kumina muenda kabaka wabakama mukama wabakama weyamara kore baamu ndiza mulikitii wacho na hivyo kwa sewa nana kumara kati weida lordship sima nyani sima ni prophet geno wana. Katonda kasota mbura buruji teweta jamandu kubewa kuwezi zibwa chovula teri mutume mbaibuli kakume nabi yena haiti kwa gagati kwa kwa mwafu na yoru alero sewa baku gama andisebo yokana ya ligunsa nga ye mutono mbu ya kabaka na inga mbazari kwa mandu teri ya musinga kanga taina chenye uwa wa dekitibu oyo yokano mbazisa Bishop Mutufu, I know probably the abantu moyo ali mubi.
Watch over people is fresh.
Ye mukama afi Yesu.
That is a master Jesus.
Yamanya ngaje basura na abantu ali nako.
Mataga
abantu na agenda.
So people went there.
Neba no bishop ali mulu.
Bishop of cars is there.
Umuite wona akuza
utende kai. What kind of sofa in the house?
Ogena kumpa.
What are you going to give me?
Tiwe wae wachikunga.
Ye
bishop wa mtu.
Bishop of his stomach.
Kangati katonda aba inokuwa ebitibwa yenga ye era yogera ku Yobu. Yobu simulira kwe bagamba his lordship
job lordship job
wamuranga mukuru
but in heaven
katonda agamba
God says
undanyite ko kumuduwa
yo feed that my servant job
ngagulu mu mali
heaven knows him so well
ngayenga
ban
oya eya chawe ki
the one who acts evil and sin
era atakija nena
dawo fit agree with it. Have you seen him?
Dani ngai sei
ko dawo that pastor said
thank you and
that man is not
yes apa kai
dawo but they love you for nothing.
Omenetiwa mwa kabaka bomugulu. Na buli kigambo joyogera. Kisibwa mwe kizibwa. Goroza banabi bamara kwete kako bitibwa chokuli bamugulu. Elijah bali bamuita prophet Jeno Elijah 1
Jeno Elijah 1.
Na yake na kumacha na agamba. Na wanyimina masoga mukamu.
For the praise of God.
Kuba tebira ndonyi.
Not going to reign for 3.5 years.
Ngira ndiye
and that is the way of the prophet that
is now. And
there
na yo ita na hizo si buda
kisi. Your call is going to ship in 10 to you. Cannot even command the rain to rain. And it rains.
Ebitibwa nebirala bingi besala kwogera. abala ba doctors bakwata Bible ne bagikyusa nga
ebaagala
bali mu misango gye bakola gyokka mu bwakabaka bwa Katonda babaliwo okubeera abatonde ennyo era n'abataliyo mu bwakabaka kubanga Bible yegamba Matayo 5 ne 11 alitoola mu bigambo bino bali muyita omutono ddala mutono ddala mu bwakabaka bwa Katonda n'osima puulu abantu balina amannya kati ebitiibwa balina n'empeta Yesu gy'atabateekangako ffe tuli bafumba eri Kristo era n'empeta yaffe ya mwoyo nga bwe tugira mu bakolisi ekyokubiri 11 olusooka paaka olwokusatu omwoyo omutukuvu ng'ali mutume Pawulo ng'agamba nabafumbiza bbamu omu ye Kristo kitegeeza tulina empeta naye kati ate bano gye batambula naye ey'omubiri mpeta kyeno wano baafumbirwa Lusifa baafumbirwamu sitaani era olabanga empeta agiwa ekitiibwa nga nnene eringa ekiyumba ky'eggongolo kyekkovu mumbe naye ng'eri ey'omwoyo yagimanyawo dda bana etuddeyo kubiri mu Bayibuli gwe towuliranga bakuyita senior pastor naye mu Bayibuli tekiriimu noonya ekyanikwa kyonna ekikuwa ekirabo kye bayita senior pastor ebyo bye tweteekako ebyo singa twayimira mu kusiiba Katonda kwe yalagira ne tukola byatugambye akwebagaza ku bifo ebinene waggulu mu bakabaka b'omuggulu nga bakulaba Yesu ne bamuwa erinnya erisinga amannya gonna nga linnya Yesu nno linnya nno liringa ettono tekuliiko Lord, Professor, General, Yesu tebiriiko erinnya liri simple way Yesu erinnya lisinga amannya gonna muggulu n'eggulu linnya munnya Yesu teririko Prophet, General, Yesu kati sitaani Bayibuli emwogerako mu Daniyeli 11 nti bonna abamwegattako abongerako ebitiibwa byeyo amanyi gy'abijja tebibeera mu Bayibuli wabula Bayibuli eyogera mulungi mu Daniyeli 11 nti abamwegattako abongerako ebitiibwa era bw'obalaba nga babatikkira bwe n'olowooza wali ku matikkira g'obwa Katonda ennaku zino balokole mudyo n'amaganduula se mwambala ne mulokole biki byokola bakulemya befeso ekulagira by'olina okwambala befeso 6:10 13 bagamba yambala enjiri osibe amazima mu kiwato oteeke ky'omu kifuba obutuukirivu okwate engabo ey'okukkiriza okwate ekitala waneero ekigambo kya Katonda n'esampa we erina okubaako ya bulokozi kati naawe otandise okulya ebyababbaaba onaalira kwambala gundi bakuli ku mutwe kati oba eyesampewo y'obulokozi niye bantu bagwa eddalu bannaage kati naye mulokole gakulemye kwambala bye bakugamba okwambala kakato gyeyo byambalo birala waliwo ebintu nga twava dda mu kusiiba Katonda kwe yalagira abantu nga bakola bye basanze era okubagamba ku by'okusiiba kuno oba oleesa omusango mu nsi Yesu yebazibwa kati ssebo bambala bakuli ku mutwe kati naawe otandise mulokole okubijjayo olaba weegombye empeta z'abagundi z'abano baani ab'oluganda bano abaprotestanti shemo naayo kati ze weegomba oyagala kuzambala tulokoke Bayibuli egamba kyensabira baganda bange abo balokoke kubanga balina okunyiikira mu Katonda
naye si mukumutegeera. Yesu yebazibwe nnyo. Yatuvumirira muntu yenna. Wabula yatuvumirira buli ekiyitibwa enjiri ya Setaani. So bwe weekanganga naawe oli eyo, singana bikwatidde ebitaala.
Era ndikuliisa obusika bwa Yakobo kitaawo kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde.
Yesu yeebazibwe. Kubanga akamwa ka Mukama ke kakikozesa kakati kugenda owakane n'omutonzi wo. Omanyi tumala okubisoma wano naye twabisomyewo. Kirabika Bayibuli eyo yabadde empya. Naye akugambye akamwa k'omutonzi ke kayogedde ebyo byonna bye tuwulidde. Kati gwe zikusanze awakana n'omutonzi wo. Era nga bwe kyawandikwa mu Isaaya 29:15 okukkiriza. Nti zikusanze gwe owakana n'omutonzi wo. N'ekitondebwa ne kigamba nti kye yankola. Yesu yeebazibwe. Kati awugenda owakane naye ofuuke Lusifa. Kubanga Setaani oyo yasooka okuwakana ne Katonda we. Ye yamutonda. Era mu Ezekyeri 28 n'amugamba n'okutonda nze nakutonda. Naye gwe yatandika towakanye era. Yesu yeebazibwe. Somo ebyo byonna. Kati weyongere n'okusiiba omwoyo gw'akulemberamu. Yesu yeebazibwe. Kusiba kuno tekwogerako mirundi mingi mu Bayibuli. Yesu yeebazibwe. Biko abatume tulaba nnyo okusiba. Naye okusiba okusinga bakuyita free will. Yesu yeebazibwe. Naye ka tusooke tulabe mu Matayo 1 okusiba omwoyo gw'akulemberamu. Ono ye mwoyo wa kitaffe mwennyini era naye alina okusiba kw'akulembeddemu waddenga atuyambako okutubikulira okusiba kuli kwe tuva okulaba Katonda kwe yalonda era kwe yalagira naye naye alina kwakulemberamu era kuba n'ebigenderwa bye ng'omwoyo mutukuvu ng'agezaako okulaba ng'otuukirira mu maaso ga Katonda. Kyetuva twagambye tulaba omwoyo wa Katonda n'ebikolwa bye. Tulaba omwoyo gwa Setaani n'ebikolwa byagwo. Katulabe mu Matayo esula ey'okuna.
Matayo esula ey'okuna n'olulimi olusooka lugamba, awo Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu.
Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu. Si Yesu n'agenda mu ddungu.
Jesus went to the desert.
Omwoyo n'amutwala.
The Spirit led him to the desert.
Esitepu esooka mu kusiiba kuno.
First step in his fasting.
Omwoyo alina okutwala.
The Spirit has to take you there.
Naye mbuuza ekibuuzo.
And I ask a question.
Onaawulira otya ng'akutwalayo?
How will you hear when he's taking you there?
Yesu yeebazibwe. Tuzze tusoma ku mwoyo mugunjufu. Omwoyo okutegeera waali. Omwoyo w'amagezi. Omwoyo okuteesa. Omwoyo w'amaanyi. Ateekwa okuba. Omwoyo wa Mukama. Bw'aba agenda okukulemberamu. Ateekwa okuleeta eddoboozi
gy'oli.
Ng'ayita mu mwoyo w'amagezi.
By'akugamba.
Ateekwa okuba abinnyonnyolera
mu mwoyo gw'okutegeera. Ekiragiro ku kiragiro.
Wano kandi wali
katonda.
Ateekwa okuba. Takuggya mu kuteesa kwa Katonda. Ayitibwa omwoyo
w'okuteesa.
Kitegeeza. Ateekwa okuba nkwataganye n'ebyawandiikibwa kye kigamba. Ekisooka mu byonna. Ng'akwatagana omwoyo. Ow'okuteesa. Bino bye byayogerwa ku kusiiba kuno. Kufaanana kutya ebyateesebwa ebibeerawo mu kusiiba okwo bye bino wammanga.
Awo Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu okukemebwa Setaani. Bwe yamala okusiiba ennaku 40 emisana n'ekiro enjala n'eryoka emuluma.
Ebyateesebwa ekisooka tolina kulumibwa njala. Kake ennaku 40 n'ekiro nga ziweddeko. Y'okuteesa kwa Katonda
okugamba.
Nti bwe yamala ennaku 40
ekiro. 40 days
enjala n'eryoka emuluma. Bwe abanga yakugamba oyingire mu 40 oyingira olusooka n'ekuluma ng'ovaayo. Moyo kutesa.
The spirit of
cancer.
That is what was passed on. If you enter there.
You
must feel hungry day and night. I don't eat, but you are existing.
You
don't feel any hungry.
Where
are you? You are very well.
Where
is
physical
day and night?
And the hunger comes,
which is serious. You begin to look what
he
eats. And there, you
are concerned
the spirit of power.
Spirit
of power.
I could not
have this down.
Yes, we have a why would I have been in Muran one man? Okosoko did the woman.
The other
is the one.
It was reasoned.
Into going in the Gamoya couldn't make them. Zimmer Nak Makumiana, Missana Nakiro, Tonya Maz, Tonya, why would they deliver the Kuruma? Zimana Kubwa, go
up,
and Yanayuke Kuruma. Maybe
that is
the castle. Moyoa man, you know the organs of Kola,
you do there in his fasting.
Matthew 4:3.
Who can be a plant?
Why would I have known me?
Both of these ones. One of them is an image of the earth.
Most of Fanancha Christ.
Moses is an image of Christ. The Bible shows.
Enough Makumi and Nimsan Echiro.
40 days,
they are nine. The
Amara
Kurusos. He spent
on the mountain. He was
saying
things of heaven.
You are going to
see all that.
No way again. Serious
carefulness.
Mkawakuriza Akasako.
Second aspect. Spirit of power.
Motuli. That's what I'm saying. Okutesa kukusiba kuno kugamba na sibe nnaku makumi ya nemsa ane ekiro bweza kuwako njane lyo kemuluma kati kanto batera kasoma mu kanisa nti bweza kuwako njane lyo kemuluma bagamba hingira oroje jeze beya bya wandi bwa kusomedde ko katundu akuyingizayo takugambye nti njane bweza kuwako njane lyo kemuluma kati oyingira ono eyoke kuluma
oluka
nawe ekitegeera ovaayo olwadde bulungi nnyo bangi bafiirayo mu kusinga okwo ate ne basibira mu geyeena kubanga tebagoberedde ebyateesebwa ku kusiiba okwo mwoyo w'amaanyi bagambye kino kyolina okukolerayo ne mwoyo w'okumanya n'okutya mukama olina okubaayo ng'owangudde ekibi mukusiba okwo baba kututteyo nga toliddamu kukemebwa n'owangulwa nga toliddamu kukola ki kukemebwa n'owangulwa tekiriddamu tekiribaayo ye mukama waffe Yesu ye w'oluganda Musa kyovula newankubadde yayuzibwayuzibwa mukama teyakkiriza yagamba atisikomaana okutwale mu ggulu yali agenda muleka ayingire
e Kanani
naye naagala wano we tubatukoma ku lusozi Musa twaddamu mulaba ng'ali muggulu era mukama amugamba yuzi wankola bw'oti ne bw'oti abamuleka kweyongerayo sitaani yali ajja muwangula kubanga tulamu byawandiikibwa sitaani yamala n'ayayanira omubiri gwa Musa ku lusozi waggulu eyo ne bakayana ne Mayiko
ne Gabudieri nga bayombagana kumbiri kwa Musa tokutwa yali amuli kutayawo ino kusula wambe juzi kwa sibana bo ina byotamanya kusibe bibira ndani ya kuyingiza uyingiza bo sibe byotategera Yesu yebazibwa
Matayi siwe hakuna, nori njiru hakuna.
Matthew 4:4.
Nena damu na agamba anti, chawa andi kibwa anti, omututaba angamulamu na mele yoka, wabula na ulichigambo, echiba mkamaka katonda.
Oulide, Yesu yebazibwa. Tulina misa wa mchama mateka, sule yomwenda, nemu sule yomwenda. Yali agamba bana misa hili, wachi yali haba hili, babela ye yunga, abawaka Amerika akasera busera. Nti alioka abategeze ngo muntabe raona mmeri yoka wabula na bulichigambe chiva mukamaka akatonda kati bagende mukusiba kuno obo genje kuwakana na Lucifer tuvula banje bafira yo wewe ingize nga simu yako tute sitani yeje ali yako ni Yesu yewezi kuwakana era buli woyingira mu kusiba okwo omanya ogenze kuwakana na sitaani
kaoteeka
okubanga ojudde ebyawandiikibwa kubanga mu kusiba kuno ayogera ebyawandiikibwa bingi era bangi abayingiramu anyola ebyawandiikibwa bwe baba bayiseemu ne badda ebintu ebyogera bibeera kifuula nnyo Baba tukeyo na aleta na ibia wandikwa na ali confusing na ibia wena sikuwe kusiba kumaraka na
mungu
kubaka di wogena mkusiba kuno osingana zidani yete kese dani baibuli ye na
hii
ngana ya jinyora na chifura nengi na akuwe echani kwa ngati chikola mchisereje bangi wabude yo nevi awa ndikuwe vile chifura nengi era bangi bada bideba Yesu wabuli imba kwa sani wamaro kuwa angulira yo na yefura Yesu nga wakati Yesu mkulabi nga kutuma
ngendo
nzimbile kanisa yengi ngaya ya ndakiru wani kumbo li Yesu mula Yesu mtufu ayagala abantu ngeka kanisa banji bagamba we batondi bali mukusiba ni basi sinkana ne Yesu ekibera mukusiba kuno wakanira yoni mubya wande kuba atobe atoli kwegamba obera kimu Bible teri bya kuloza njala simanya ate kizi yongere usoma ulire
Austin namutwala mu kibuga ekitukuvu namuteeka ku kitikiro kya yeekaalu namugamba nti oba oli mwana wa Katonda buuka ogwe wansi kubanga kyawandiikibwa nti alikulagiriza bamalayika be mu mikono gyabwe balikuwanirira
namugamba kyawandiikibwa mu Zaburi Buka yu.
You jump.
Ateka kati kwa bato bitegi yu.
Muloko ni narogo. Ito tawa ni kwa jitu fi ya koka. Nishizi la kayo wa
wakutu. Aim on the mount on the top of the building.
Yesu ye wazibu.
Praise Jesus.
Ya chidi ya mzaburi butere yu. Na chumusome la hau. Kya wa andi kwa boti kora boti. Eno pato kakuwezi ni naku katuntamalaga ziingiza mubanga. Kubanga singana bishiva yete kese dani Bible yoko.
Why is it? Yogi na
kuwa ni
wongu ni siwezi. Na wachangiza watambula ni chandu cha mba batu ya matatia. Mbafunga nyao. Yoko ni wiyari. Mbafati. Na wali wakati kali mungaroze na sumera abantu lukuru kusumu kwa mkwati. Na kwa mgamba kwe kibi yongela kibi kibi kibi. Na mgamba katika kubwa katonda wa ina amani kubwa wali kushibada. Lukuru ya gendo kuta mamba gesi. Mkira kali mkubwa jamu tanize.
Yesu yewazibwe.
Praise God.
So okusiba kuno nga bwulidde nesumba bwakunyodde simba mukiibi Yesu yebazibwe oba ogenze mu bato ate olina okuba engenje ate kuluma waba omujawe bekuluma obwongo tekukyakujjukira na byawandiikibwa olina okuba nga okuumiddwa mwe mutukuvu nga yakukkusa abeerawo naye tasobola kwogera wano asirika buzirisi n'alaba kiki olinawo mu ggwe akuuma kimu njala butakuluma musaana na kiro n'alaba kiki olinawo kati osobola okuyitamu mu nsi eno paka lweggwako lwomala misoni nga towanguddwa kuba kati Yesu olwava eyo sitaani yamugezaako emirundi mingi naye nga amulabirawo n'amugamba n'ebigambo byokka byayogera oba osobola okuwulira ti ono sitaani Yesu yebazibwa Yesu yamuddamu
oleme okwesitala ekigere kyo ku jjinja
yamugamba bagenda kusindikira bamalayika oleme okwesitala ate nga mutuufu kyawandiikibwa kaakati gwe mulokola oyinza
kyawandiikibwa tulina osabira abafu mumpa omulango
ogwo yali omu kubagenda ozitukira guluzo lwaki yesu yayita mu kibuga kyonna nga buyomu agenda muzukira yagenda awulira oyo gwoba ozukira oli mulayika wuliriza maama we kumubiri ajja n'amugamba
omubiriwendemu
ebiro byange
tebinaebyamuebyaaawulira sitaaninaye
bino yali yabiyigira eri mu kusiba kuli eri omwoyo kwe yamutwalamu sitaani ajja eyandikibwawo n'abikkuba ka tugende wano osooka osome ku kyawandiikibwa kino mu zabuli eyakyenda mwemu olunyi olw'ekkumi n'olumu kye yamuggirayo kino
kubanga alikulagiriza bamalayika be bakukuume mu makubo go gonna balikuwanirira mu mikono gyabwe oleme okwesitala ekigere kyo ku jjinja
yajjayo ekyawandiikibwawo n'amugamba kyawandiikibwa mu zabuli kyenda mu emu kumi
awo okuga kati wuliza ekibeera mu kusiba kuno oyinza ogamba oba malayika wa mukama gamba nyina ebyawandiikibwa
wabasinganayo nebyawandiikibwanabiriebikolabayinza
okulamukolesebwaebakugambaogenda
zimba ekkanisa yamaanyibakulaga
nkamera n'agenda n'atema emiti kumbe eno bwolya mukanisa yazibwa ennaku esatu ate tezibibwa miti kati bayinza okuwa n'ekyalibwa naye nga kiri out of season sibyo ebiro byakyo si mu birina okukolera kituufu ekyandikwa yakikwotinga naye tekyali mu biro byakyo kuno okusiiba kinalaba yakusiibya ku nsiko mubaliwo kati abakusiba bemmanyi mukama waffe yesu ne musa abasigadde bwe mumanyi bye mubadde musiiba nga muyingira mu 45 biki bye musiŋŋaana eyo nga mumaze okuyingirayo mulwadde zi alusa mulina ebirwadde ebirala bingi bw'oba wamalako ate oba wamalako tolina kyewaggyayo kyamagezi okugyawo wavaayo nga bakugambye ogenda kugula emmotoka nyingi n'ebizimbe bingi kati si bye ebibeerayo era batuna yogera Musa tu yamara yo nebi yajja yo naraba yesu ekikondo chetara yajja esandu ko ya mateka yabijja kusimo bali kumakunya nego oje yo sitani abaya bakubye kubi naye babuza jani yabaleselo Podio mwe yamule tagwani ya kulesi. Wereshe weka.
Matayo esula eyo kuna noli ni wamsama.
Matthew chapter 4 verse 7.
Yesu na mugamba nti chawandikibwa nti chawandikibwa na tenti tuke maga mukama Katonda.
Najja yo. Chamateka wali. Abiri.
20.
Kyawandikibwa toyina kukema mukama Katonda wo ekyokubiri toyina kwabujulizibwa bulimba eri oba ogenze mu bbato yali awandikibwa era olina okuba ng'olinna omubulungi kuba enjala weekunyolayo nekyandikwole kibula bino byekuluma ng'oli mu firi wiru n'olyanga ne bayibuli ogituma mu togitegeera kitani akusinganizeyo nga totegeera bulungi Najoka nyo uli chawa alikiwa Ngachi nyo kde nyo kde Ogeno feo nga tokiri zabi ya kugabi Hanyo vya nukwa na haku nyo nyora Ngabili chifura nini Goro uza wapa kuchine Nebateka puru kufuru Kufututi babatise Ngati mbaibuli muli mundi mambatiza mmoja Muli mune chigano kusima kukundi Mwiremia bini Habandu mange bako zebi bibili Bale sewoze mkama uruzi uruwa mazi amaramu Nebesi mire bidiba biyabu Yesu ye wazimu Nga na yevi yonato bilaba Wabula ya kore seri Gwendo chikora anga Gwendo anga chote angu izamu awana Ya munga ya kati uraba Wano gwetu kili zebi ya wani Kwa muka yu Yesu Alina mkusiba nyo Kuno mkusiba Mkama kwa kuwanga itano kuyengira Nga ya kukule mbete Buwabango kizese za vila vila nana utavida bayo Omanya wetu teweka
Matayo ninyo kuyiru wa munana
Matthew 4 verse 8
Atesitani namutwala ku lusozi oluwanvu ennyo namulaga ensi za bakabaka bonna abali mu nsi n'ekitiibwa kyazo
namulaga ensi yonna olengera kuba yamutambuzaawo mu trans awo buga byonna mu Afrika kiruku yonna Amerika China na mu Isirayiri na Australia na mugando yula kakati yao na mugamba
bwati
Matayo nyamwenda
Matthew 4:9
na mugamba nti ebyo byonna nabikuwa bono
kati gwe nsinza ze nkuwa muganda bono bonna kubanga ensonga
bunokunama okunsinza Au Yesu na mugamba nti vao genda setani.
Na mugamba nti kwala muli nawe. Na ye kati basumba lero. Mbona mira mu motoka.
Vao kweka.
Kidadi wabula gire
nzi ngato kujeta.
Ori just you want to know you know.
Just take a play you vao.
Mugendo no yo bamwe bravo asina nyanya ya wapa.
You power.
Zidani ya kula gabi yonana gama katingenda vikuwa Ufuge Na umutama mbamu sitani kenda Na inga juki la sitani Singa alete vintuwele Habati bani ndi mukama agenda vikuwa na hawa Kubanga juki la mukama afe Yesu kwa maro kuzukira Mbata vili muna kuna muna Na agama mbele dobi inza mkune kuzi Kuno sitani siya umuwa Chitafu ya muwa Nejukira na bakutezo obulide ku mungu obu oluva ku mazima twandike nzira ba Yesu yageze mu moyo kusira
agenda munda
by the time he comes back I am not the son of God living I've never been
nze ndika bakawai
I am the king of Israel here
ne yabagamba chimu
bakoloka bwangete kuwa my kingdom is not here
buliye nje mendo sinzira
pe kuwa over heaven and earth.
Naye gwe oyingane mukusiba olina ennyonta y'ebintu tosobola kuvaayo oyina emmotoka gy'oyingiriddeyo mukusiba oyina n'ennyumba gy'oyingiriddeyo tovaayo ofiire bufiizi oba kuyamba n'odda odda obagamba
Lazaro omugagga asinzire magombe yalagira abajja munoonye omugagga asinzi
bote kwa kuma wao yake.
That is how you speak when you come back.
Kuma wao unze nge mito yoga ya chifula
nge. Speak it this upside down.
Chufula baba singa bono na. Baba ingina mkusivu uko. Baba yobo no ni sama gezi. Bo uri na nye bogo gira.
When you hear what they speak.
Yetu andi se njidi.
They want to call the gospel.
Bayo no neka.
God corrupted.
Kankuburi de.
Let me tell you.
Bobanga moyo si yakutwala mukusiba kuno. Kireke.
You leave it.
Kubanga si kiragiro.
For it's not a command.
Bagambe ko kiragiro.
I've been said it's a command.
Si kiragiro ate fe tutambula kiragiro
kuno. Command it to command by command.
Era kino moyo yaterowoleza.
Kamutwale.
Nga amaze okukola obusobozi mugwe. Obunasobola okubanga wangulira. Soko kuteekateeka okubanga alina okubeerayo ng'akukkusa musana na kiro oteekwa okuba nga akujjuzaamu ebyandikwa nga abiwandiise nga ne bw'otuuka mu mwoyo omanye weegezeseemu okwo olabe engeri gy'otuuka mwoyo ng'obadde oloota n'ebyandikwa n'obyerabira ne weerabira n'abadde oni omuyita ng'ebintu bikugoba alina okubanga yakuwandiikamu ebyawandiikibwa nga bw'ayogera eri mubakoliso ekyokubiri ssatu n'olusooka paka olw'omukaaga nti omwoyo alina owandiika muffe ebigambo bino eby'obwakatonda otuuka eri nga tobyerabira kuba Yesu teyagenda mu ddungu na Bayibuli webaga enaakwata Bayibuli nayingira mu ddungu Bayibuli eteeka okubanga
yaye
Yesu yebazibwe kati ebintu bingi ebibeera mukusiba kuno naye ngenda kuba nkomano leero tujja kubanga ku lunaku luli olwokubiri tutandika tumaleyo okusiiba okwo tulabe ne muluka then tulyoke tuyingire mukusiba kwe bayita free will bwe tunaakomekereza ebyokusiba tugenda kulaba kwe bayita amafuta mafuta ga Katonda n'amafuta ga basitaani olaba amafuta ga basitaani n'ebikolimo ebigaliko
baga kukuba baga magago gatambula naye nga balala mwetakula abamukola buki
amafuta nno gatambula naye nga gajudde ekikolimo nga tegalinga gali agakulukulira mu kirevu kya Aroni bo gabeera marungi
eringa amafuta amalungi ag'omuwendo
omungi
agakulukutiranga mukirevu kya Aroni ago ge ga Mukama gakulukuta naye ng'emirembe gyokka agakoweyiri ekirungi kwega omwoyo oli bw'aba atambula era amafuta g'obwana nogaba gatambula muwuliranga mutumu emirembe n'owuliza ku muntu n'olabanga mwira mu ggulu mugweyire mwetakula gakula emukuba enduma
weriina tujja kulaba Mukama akuwa omukisa.